emehlweni utemene wangitshela makanamnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifakona futhi uye wangibheka emehlweni utemene wangitshela makanamnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifakona futhi uthi uyofa lapho engifakona uyakwazi nokolwa yini mina ngisosha ngofele mbili uyokukhona yini embini uthi uyofa lapho engifakona uyakwazi nokolwa yini mina ngisosha ngofele mbili uyokukhona yini embini Bati mobi,
mobi
ama. Bati mobi,
mobi
ama. Shonza lava muta lavanda.
Ayemobele mina.
Bati mobi,
mobi ama.
Kota mule,
mobi ama.
Zansoli lute,
mobi ama. Ayemobele mina. Mobi ama.
Uyewa mpeke mehlweni utonono wangitshela makama mnandi wangitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifakona futhi uthi uyofa lapho engifakona uyakwazi nokulwa yini mina ngisosha ngofele mbini uyokukhona yini embini
Batimobi
Kota Nchua.